From love to the hustle, chala ni gay kiki Masini tumeumbiwa shida, tajiri ye kunemeka ndoma masini twahenya tajiri na zake pesa. So tukate tamaa tuzidi kuzisakanya, so kuputa banki ta tajiri ara zake pesa, masini jasho ndo wanga pambana, zidi kusonga kisoja soja, mguu pande mguu saa wa kwanza pia atashika lafti. Kwa kweli maisha langa na ngwe wanapita, mapenzi yamepita sifanye dumbisha ndita, tusipambana na maisha tapata Mola kipango na kipaji, so kuficha kipaji kitakulisha to death. Salabika knowledge kwangu habisha ama ticha, maisha salabisha pesa kababa taifa. Kumbuka elimu mepewa mtaa shule funopa kupita, tabwa dunia dalasa tafuta kumlipa adu. Siogope kuteleza mana wanjeta nyenyuko, siogope kuchafuka huku najua kujifuta, dila weza kuadilisha jabu wezi kulifungua. Sepumbavu kapubau kazubote lala njaa, kapubau kazubote lala njaa. Napo five kutafuta mnenda hustle boy, napo five kuzisaka mnenda lazy boy. Walala hoy, nye walala hoy, walala hoy, nye walala hoy. Napo five kutafuta mnenda hustle boy, napo five kuzisaka mnenda lazy boy. Walala hoy, nye walala hoy, walala hoy, nye walala hoy. Paki jindo hustle boy, hustle boy, paki jindo hustle boy. Tamko kazi kupata kazi, so kazi kuacha kazi. Mbepali wa kumi sencho meludi ze back again. Wizu mekua ndo jazz kuhizi hali sochwali. So pendeze msaani utakuna tafuta shale limkipaji. So kwa lukiduma uwezi kupelo kumu, unawa usoni labda tukipika chai kisa kipolo cha wat. Acho kojo kitandane, nuka wahi ibadani, tuende lani songwe siku, tashinda mbio kwa mauti. Maapa soma apa tuishi bila visenti, mnakiwewe ya mchezoni nyumba njani. Ajiza muka mjaja wa usigiti liku kama kwa makapi, acha andika misali fake, andika misali kwelu kishindu andika heavy. Achana misali kwenzi siwe 15 kasi, iwe 15 plus, ili usikwe mnazi huku meva msuri, ili usikwe mnazi huku meva msuri. Napo five kutafuta mnenda hustle boy, napo five kuzisaka mnenda lazy boy. Walala hoy, nye walala hoy, walala hoy, nye walala hoy. Napo five kutafuta mnenda hustle boy, napo five kuzisaka mnenda lazy boy. Walala hoy, nye walala hoy, walala hoy, nye walala hoy. Paki jindo hustle boy, hustle boy, paki jindo hustle boy. I'm a hustle boy, number five, cause I'm foot boy. Cause it's a damn nigga lazy boy. Walala hoy, walala hoy. Number five, cause I'm foot boy. Cause it's a damn nigga lazy boy. Walala hoy, walala hoy, walala hoy. Fuck it, you know, hustle boy. Bagitindo raso boy, I'm a raso boy.
Mula record, record.
I'm a raso boy. Boy.
Chara, chara, chara.